I still kiss, baby.
Valentine, you're my Valentine.
Moyo wake wa thamani amenipa bure, mtoto shepu kaitupa kule sio wa zamani, elfu mbili mule mule, kadogo kadogo utasema kapo shule. Ana tumbo flat, kajaliwa hips, kila picha cheko naziona lips. Hapendagi pombe, nikeki na chips, sio wa kidimbwi wala simuoni tips. Moyo namfungulia yeah, akayamalikia mwenyewe, sura hadi tabia kama kapaka wanja, anawaka bila takujipamba, ana uzungu chembe chembe za Mwanza, tatoa mali kwa msema sanja.
Valentine, my Valentine, Valentine, you're my Valentine. Valentine, my Valentine, Valentine, you're my Valentine.
Special for you, baby. I love you.